na kiteranisa ngwini yashora oktanaka nashora ndugondo yagitsubura myandite umuntu rugondo yite umuntu 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 mwana ko ihanko abagashite hariyo mwishazi myanda bamwita kuba bamwita mente biko morira bitwara mbwino munyanya bamutwara bagenda bamshuya mente ziri nazo bitwara munyanya hiya muyanda hiya zundire embe bazamushika zamuri.